nze ne neepima pima mu okulaba wembituuse n'okutunula gye nva siraba kafero neepimyemu okulaba wembituuse n'okutunula gye nva siraba buno obuyimba bwe mbuyimbye ke kajjukizo k'endireka erimmwe bwe ndibeera nzaayi ekikyamu kye njatudde bwe kibaawo mu kisonga k'ebituufu ebiri mpeesa ettendo tunnyimba bwebyo bye ndaba bw'onnyimba mu byayitako ate ne ku biri gye nnyimba bwenkebuka gye nzize envaana wano wembituuse kyekifaananyi ku bijja mu maaso nze bwe ndituuka okulama nga nnaamira omusaayi mbube ne ke ndiwayansikira kuba ntetenkanyizaawo busente ne nkunoonya emirimu gye ntabadde nfaafa pulaani zikuggwako enviiri zikweyiweeri ng'obadde otuuseeko ewange obutundu bw'obubaawo abagenyi kwe mbatuuza mu kayumba akalinga akanya buno obupoloti mwe tusenga okufunda ku zipangisiza enjawulo ntono nnyo omwekyo kaakati ndaagana byakulyawo olw'okubulwawo ennima kakabanja kamalwawo enjw ate okukola nfuba nnyo naye nkolera byoya byanswa ne nfunda kw'alina oy'amaanyi yimba ne nziyiya ne mmala ne nziyimba nkoma ku musajja ayimbye aye katonda wange nze bwe mba nasobyamu ekyo simanyi oba ddala ddala ndi wa musango nja gye nnawabira onoŋŋamye olusi ŋŋenda nenjagala okupaala obupaazi nve ku kyalo kwe ndi abange naye ate ne nkubyamu nti bwe ndyetundatunda ne ntuuka gye nnagenda ne bisala omunaku kaama kale ndibeera waani ali nnyinyirula nze mmazzi ndiba nsigadde kwogerwako n'okugunamira ensi ko n'okuduumirwa ng'omusibe luwonze bwe zikukyusa ate ne zikukomyawo ku kyalo kyabawo ng'okyoppa ofuuka essanyu ly'abatuuse emboozi kuwamyenge olyoka otambule ng'ozunga nze bangi benda byekaabaali bakama baazo nga kati bafaanana nga bisasiro bwe mba ntegeserwa ntya okugenda ekipaalo bwe ndowooza ku ebyo ntuula kyokka ensi ya katonda eno nga yakulondobyemu eyinza kufootola ng'ekyenvu ng'ekufumbiikiriza mu nsonda y'abadaaga n'obulwani wodda kitange ne bw'otebenta za mbwa emitala kinaana era ekulumbayo eyo ya rabbi okubulwa emirembe ku nsi nga ky'oba oyolekedde ye sitaani w'ensi okukema bangi beeraguzanga ensonga gye bawaayo gy'emirembe ku nsi okubabula obusente bwe nkozeewo okubugabula abaganga kokabakazole buzoole omuganga simuganye alinganga lumbe naye kuba enfuna nze ŋŋanye nina kusiba mwoyo n'okugumira ensi shida zote zina mwisho nenya abakoona mu biso budde kejenge abaalemeseddwa eby'ensi eno kubanga ebizibu by'ensi eno genda newesanga ng'oli mu sitenseni yabyotudde ekiva eno n'ekiva eri ne biggukira kw'omuggwe kale oli muntu ky olw'obutanywa ng'onoobyewogoma waani okujjaga emagombe nze kyenva n'ebikka amazzi bwe bukya ne zitwala neŋŋenda ngezaako mukama bw'ali baayagadde ndifuna tilubaale mbeera okanya olukyakya munnange tokowanga kuwatanya ate nze nsaasira abaduuze n'okweragalaga ennyo bwombuyita buyaaye buyaaye omuntu muntu misana omweragiriragireko bajja kukubwatula nga kikajjo era eri omuduuze nze nkusekerera kubi n'ebyenfuna ebikyalo bukyaze emirembe engalo n'ogugole kulikiyuka olyokozuŋŋane ng'omuzimu Zibanji ganda viekabali baka mavazo nga katine mubantu tajambu Nola babwazo nga nensinge na kwe mwesi vye mwesi lake chideshe mwe njizi Nela nje msusumbu kakonke vizi buvyense nubimu wala katangambizi Wali womu kwenda labake yali na radio kaseti ye yali enkananga kabada Nyabo unga jitwala nejanywira dumira batute mwe mbwa mushakale mundesi Yadula na kuna kunora radio kaseti ye yera vidama darenseno Matula na ya gagara ili umaniliye kunda watu tetu wabangwe yogera Mburu haba kazi liba mkwana na ena vefu bako umufumbo na talinga agase Entambula na jiki usanga vumu sanga mkuba ya gagara anga chise koko Na yeru mtu vela tusembula walienge amazo kudumire mbuo kuzina Kakazine katalandu kanikakenda kajiku wako wakari katamide mbu kazina Onange kunyumizachi okujiyo la yola onge wanda garanga vinyobwa Akabanja na akagwako ya katunda mbibaja mbwa ya garako mewe shiuma Bia ya gariranga wakazi babwa womu nevamu na genda mutunge chembe Kukambi chembe ya fungori ine ya kura akabanja kena akamukobamu ya genda mulwade Obuntu wali usikati dogo ngana usawa ya funa mwezi mutase chembe Bambi wakuga wensine bugenda bumufundirira la kutuka kulaba mtitajiamu Kati alimu vizinge ya werekera kubafuba nenguri ya musibie poliponi Vene kubaduze nze ndi kubizibu byansi omuduze kwegenda maso Nze mukudaga ninyo nafune biroze vinafune ndoza nikobe kolimo Okutengu kawe kumva na manyo kunzi kwa mkwe kundi angeza manyi batie Na wangangu si wakone nkolera nejesi manyera nevira yobwerere
Remember when you got it first. www.djericom.com
Wasi wasanzi judati mubi okufuna kwensali nekoze shishamu abange Mziru achina kwebera nyo kufuna obu fise fise no obu kunkumuka kwa baba funa Yepo baka mabazo baita musaji nza wanemia okulaba Mazi makufini nabajinzo kunezi vieko kunsulire misambu makubo Zebuli wenko nkona weba yamba ni wakula ho Nsangaru ya vienga nchiusa Sikabila kukaka wala kufunda na yukufuka ninyone mburu ane chende chashiruma Dababankyo kuneli ranya buli omwambu sabusa Uluenda vika ninga muyai Vienna soko kufako vye viti wabienzi Timpe wane apana na wenti Banango wafu novuru webye gata kumukumba Ngoyole kete kufanga kauka Watoba mtu wani chisheshiri baleta Ngera daloka sa jenseno Nango mwenza tekera nchi kusulo ulu Sima njina fira kepwe kowa Kulimo kazi kwengeza konti mkwaka za mfumbo Bonane vata muntia Oh, zanzanzi sigani Yate nata wakanywirenzi Abakulobu kusa webafuna Wakola mazimango wakolela Wembango zeoka ndiobu Yata nakola chinze na kwebera Siri kwa kumitinga papie papie Banji venda vye kumushinjesho Genze ni ngombo yange Nukandye umulambo kuliswa lanzi